yabaga wamenyaga ibyo ncamo iwakabaye wifuza ubuzima ndimo.
Ibikabyo byaranshiranye mbura n'ibitotsi nimbe nawe uraryama by'urukundo umutima urabyanga nimbe nawe uyu mwaka urabyara kufite umukunzi kunabanga kwanjye Amerika rinsubira cyaha narakunze biranga ngeza aho kwizera izindi nyamanswa
nibe nawe uri singu ufite ndamuhunga nkajya kurara mu ibara zirara zisangira ibanga mu bantu n'abakwe tukigira indyarya nibe nawe uracyabona umwanya naguze imvune zo kurera umwana amarira kumusega ifaranga ntacyo rivuze ngashaka gatanya
doni iminwa yarumye ndashonje duhuye gukina ndakwahuranya kubugaburira izo mbwa zawe ndi hasi duhuye ndakwambura da mfite inyota yo kubona inota babosi nkarekera kubaramya mfite inzozi zo kubona isosi ni kosi ni inkovu zizabihamya
ubu bukaro ubw'inguzanyo ubuze amadenari gasutamo ntabibazo ufite nubwo ubusafo nuri ibitaro uracyafite so uracyafite nyoko ndagura indabo nuhigwa na so wikwa imyizi no so cyamunari ncuhiriza amaraso nibize bikaze ndi muri haso
yabaga wamenyaga ibyo ncamo niwakabaye wifuza ubuzima ndimo yabaga wamenyaga ibyo ncamo niwakabaye wifuza ubuzima ndimo niba nawe na 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 niba nawe na 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 niba nawe na 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 niba nawe
nibe nawe wabaye umustayi byanu rivuna utapesha amahina kuba pa brick figa nyiri muto ngo nza handurira sida stage hakurya y'inyanja nge sindatumirwa no kukiziba abastari muraba hatari niyo mpamvu gusa musumba tekira
heza mwana ntuzisekira ibibazo biba muhigwa nk'umugira ntuzishyamba rihaba maniga udakomeye hano warwara umutima buri mwanya haza ibihuha muri foni hahora ubuduha amadeni sinshaka kuyumva abana ni benshi sinshaka kubyuka
wagiye no hanze uraryoha famiye n'inshuti uzitera yahu udusiga imihanda dukura ingukupa ngo turi kugusaba ifu kuba hanze bitanga umutuzo ndacyari mu byaro w'impembezo nyuro ndacyagenda amajoro nk'inturo mbo n'umusoro mbone n'amaturo
nibe nawe ntabwo uzineje cyangwa rasizime yaba bapeple nibe nawe uracyabona umwanya wo gusura inshuti musoma na bible buri jobu nyibera manevre buri samba miga y'itable nkora umwuga uvunanye wa simple biri ni nyinshi zinsabarijeble
yabaga wamenyaga ibyo ncamo niwakabaye wifuza ubuzima ndimo yabaga wamenyaga ibyo ncamo niwakabaye wifuza ubuzima ndimo niba nawe na 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 niba nawe na 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 niba nawe na 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 niba nawe na na na